Junior Multi System.
Esura chiruka wa munsi wa mbere nkuririmbira, burya natinyaga gusekwa, na cyizere numva nari nifitiye. Maze wowe unyemeze uburyo ijwi ryanjye ryakuryohe, kenshi nashatse kubivamo, ukankomeza uti humura uzagerayo. Iyo menya ko ningerayo zaba kure y'umutima wawe, nari kure k'urwo rugendo, guhirwa nacyo bimaze nagufite. Nagufite nawe nabashaka wenya n'umverungu. Nagufite ndigunga naho naba ntari jyenyine. Nagufite nawe nabashaka wenya n'umverungu. Nagufite ndigunga naho naba ntari jyenyine. Nahona kandi kwa mu binyamakuru, ndetse nkavugwa kuri radio buri munsi. Na nakimwe cyakwangisha umutima wanjye, gukora inkovu zidasibangana. Oya sinakubesha ko najya mpura n'ibigeragezo, gusa nta kindi kintera kunesha, nuko zindi